Congo Records,
Master. When you roll right, I mean to bounce the beat. Mambaba Coco mean to join the beach. Do the blue skies on a lot of sticks. Bounce the beat. One in a million. In the West Coast shit, bitch, Julia.
213.
My damn, up as salam. Kalam, when I'm wagadam. Up a papa, palace, up a papa, do what she get a tam. A, we say M, we say B, we say W, we say E, we say N, we say E, we say Z, we say. Tuna Piccadilly kibao. Tuna vuna fighter now. Tuna shangaza when you
lamba.
Maji lakini, we stable makini. See you choma madini. She the aina mdamini.
So yeah.
Rigwa tu, ra tu, lamba maji ilo sigeru, lisha chanji tu.
Nene lichanja njia izi tuka picha ni
Master.
Makanya na kuingiza tumi kwenja ni
Master.
Kukanya boda kwa boda kutekiri
ni Master, ni shata, ulizari nini sasa.
Nene lichanja njia izi tuka picha ni
Master.
Makanya na kuingiza tumi kwenja ni
Master.
Kukanya boda kwa boda kutekiri
ni Master, ni shata, ulizari nini sasa.
Danya miaka shiri ni nambiri baro nabiri. Nikiona kama si mchongo sidiri siko mali. Si ushupali, nongo za wana kama nabi. Mwendo wangu ile bampa tu bampa master key.
Oya, usoni mkimia ukadhani mini slope. Ake snatch up, chini parking lot. I'm a danger, master mina chinja. Kibingo, sijaji misi pole ni mepinda. Uwana tabasam, nikicheke zile tuzo
ZTV.
Walinweka kundi moje na kanye na
cheesy.
Aitotokea so itabaki simuli. Hilazi mimi ni mungu ndole ni bariki. Leta mipango sio michosho. Unamsikiza mkali wa flow kutoka bongo. Ambaye tangu mwanzo ja kukupeleka chucho. Na sita kuwa John, siku nipige boku hata moko.
Kene lichanja njia izi tuka picha ni
Master.
Makanya na kuingiza tumi kwenja ni
Master.
Kanya boda kwa boda kutekiri
ni Master, ni shata, ulizari nini sasa.
Kene lichanja njia izi tuka picha ni
Master.
Makanya na kuingiza tumi kwenja ni
Master.
Kanya boda kwa boda kutekiri
ni Master, ni shata, ulizari nini sasa.
Fagiri mambo wa kishamba. Hagarino hiyo. Nakula kwa macho.